femmes du Mali.
La case de la paix wadi faru be ngada ima daraji do gulle yogaji hono artisana jagu kanya darana no himbe gondirta de jam e dejere e wi horebe mabbe kafu e tawere be kuliti metti mabbe ko rafinde nago beedi hebude sembe fay e tawere be ngadi ima daraji kewdi yalla jam e dejere ana hebe hajji habibata haidara ndeso kalisi case de la paix gawo
Hunde fu ko humani jam e fa basi timma kaz o wala fu ko wadali min kaadale fe ele ngallure gaawu ndeta min jehi nokuji goddi kaz o ko fuddi gululde warde hande ko min ngadi wala fu do haadi iwre 2013 warde do gonden joni joni do hunde fu ko min kumani fa golle timma ka dun yafa sabi eden e habu jadis en habu kamari si e sidu an wodi do dum fu ko min ngadi mudu wala fu do min jottaki no birimi ni iwde menaka warde fa burem warde gaawu fu fa jam o warta yano sa e ko golle o fuddi warde hande ko wala fuddo haadi ka golle amen timmali sabi jam o wartali falaba njodo den kalden kawren woni ko min immani batte dum min jehi feetininku e jaba min gattire umudo e kaaso fufa kaldala kawral hebe
toutes les femmes du Mali
projet kumanida habugol e buballa rewbe hamili en fuddi alkamisara jabbenale kita fanda mako e darnaade cellal rewbe hamili en be nyaw buballa nangata go hakkilo gollede humanide cellal hebi don kanya development social do ittugol jawdi france expertise e organisation mondiale de la santé projet on hani goldude hakke dubbe tati imma dara balde didi jewtugol yalla nyaw cancer indi wala e rewbe wadi alkamisara jabbenade segu ko yata rewbe cappande taton gennindi woni jewabe dum wadi faabe kulitedo do kuteji gonde o nyaw yodum hakkilo ce siriton do gollidal pesi mali bamako ko buri gollobe cappande taton radioji kulitama kenya hono paddirto to radio ngatti di fewde himbe be bawana koy mu ben de jande balde didi wadi fa hawrube hen be kulite hono cakkito to radio ngatti di rewbe e bibbe rewbe o golle wanne mali hunceni don hore do kaddu de yewtere rewbe de handan mi en juuta rewbe sitakli gendi gondi le cercle kenya ba